yako. Bwana anakuja hima. Umesubiri kufaulu muda mrefu. Bwana anakuja. Usichelewe. Ugomvi na wazazi kwa muda mrefu. Bwana anakuja kujibu. Wala hatachelewa. Shaka na Bwana, declare now, na kwamini. Covenant keeping, we go.
Covenant keeping,
king in the earth. Promises are sure.
Thank you, Jesus.